tababarkan iyo waliba lan qabadaya xirfadlayaasha caafimaadka xoolaha ee mashruuca barwaaqo kaasoo lan ka talagalay intii oo qayb ku noqdaan daaweynta xoolaha degmada Dhowble iyo deegaanada kale hooskooyow. Tababarkan iyo waliba ha qaban qaabday wasaaradda xanaanada xoolaha Jubbaland iyadoona ku faa'iidaysato doonana sidanka filing ee lan badbaadiyay kora xoolaha deegaanadaas oo dhibaatooyin caafimaad daro wajahayana. Gudoomiyaha degmada Dhowble Xasan Cabdi Xaashi oo furay tababarka iyo hadhaba intii xirfadleyda caafimaadka xoolaha la siiyay tababaro la xiriira daaweynta xoolaha deegaanada asoo cudurro shalgadaysan la daala dhihayaan u soconna ku codsaday xirfadleyda la tababaray in walaayo baradan aan ku faa'iideeyana xoolo dhaqatada degmada Dhowble iyo deegaanada kale hooskooyanka.
Aad iyo aad bay farxad noogu tahay inaan furo workshop lagaga arinsanayo ama seminaar sidii xoolahan loo dayan lahaa. Wasaaradda Xanaanada Xoolaha rintiya daaqa waxay runtii waddaa dadaal aada u ballaaran oo ay ku horumarinayso kuna daryeelayso xoolaha nool in haysano. Haddaan sawaalinahay lafdhabarka dhaqaalaheenna waa xoolaha nool. Marka xoolaha nool in laga fakaro oo caafimaadkooda laga fakaro oo calafkooda laga fakaro oo la daryeelo muhiimad weyn bay noo leedahay. Wasaaraddan aad uga mahadcelinaynaa runtii dadaalka ay waddo tallaalka daaweynta kor u qaadida muxuu daryeelka xanaanada xoolaha aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. Maantana waxaan isugu nimid inaan furo workshop socon doono muddo shan beri ah oo aad ku baran doontaan xoolaha iyo sida loo daryeelo, sida loo tallaalo iyo muxuu ahay adow xanuunadood sida loo barto. Dhakhtarka xanaanada xoolaha nala jooga Xasan Cali workshopkan furay inaad ka faa'iidaysataan oo aad muxuu ahay ummadiina u adeegtaan wixiidan baran aad runtii si fiican ugu shaqaysaan. Taasna dardaarmaya
wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka Jubbaland iyo weliba dadaalanka jartay sidii iyan daawo ilaahito xoolaha deegaanadaas qaarsho cudurro shalgadaysan iyo markaasay wajahayana taasna dhibaato keenta dadka iyo xoolaha kale caafimaadka qabanaa.